matomo hare sari alwewo sari liwila la mawo khana 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 ya sasila khane
Khanya,
Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khanya, Khan
לאלוהים.